Sheikh Mukhtar Robow Ali Abu Mansur waxa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday. Abu Mansur ayaa dadkii soo dhaweeyay isagoo la hadlay wuxuu si rasmi u shaaciyay maanta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed doorashada dhacaysa 17 Noofembar sanadkan. Sheikh Mukhtar Robow ayaa inuu isku soo sharaxay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ku micneeyay dalab ugu yimid rabitaanka shacabka iyo dhibaatooyin amni darro oo baahi weyn ay u qabaan buu yidhi. Shacabka Koonfur Galbeed
ma isii sheegay dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed meel buyoonay roogen oo sub badan iyo nahaniin jeedii cusagaas u haayay ini unuunay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda Koonfur Galbeed. May basi in sheegay ini aan siin ku aqbali waana tartamo doona insha Allahu ta'ala. Insha Allahu ta'ala guuleysadaasan nabadana guuleysadaas waana mahadsan.
Xildhibaan Cali Xasan oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isaguna munaasabada lagu soo dhaweynayay Sheikh Mukhtar Robow ka sheegay inay yihiin wakiilada bulshada isla markaana ay ku shaqeynayaan rabitaanka shacabka.
Annaga haddaan xildhibaan nahay markaan baarlamaanka joogno marka kale waxaan la leeyahay wakiilada dadweynaha dhalinyarada waa asal ah dadweynaha annaga farcan ayagan ka soo dhaxbaa waxaa dadweynaha u sheegaya ganacsata ahaad oo xulul kasta ahaad in hoos iyo korba ay noogu sheegaan ninka ay rabaan in la doorto oo aan eex iyo qabiiltoona ku jira inay ninkaa noo tilmaamaan annagana haddii ilaah ilaa xildhibaanada haddaan lahaa ayagaan ka dhimid
Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo qulqulayay siyaasiin halgan uga jira rabitaanka xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa isoo sharaxay in ka badan 10 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ka mid ah musharaxiinta xilkaasi soo taagay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo dowladihii hore wasiir ka soo noqday, Maxamed Aadan Farkeeto wasiirkii hore ee maaliyadda, Yuusuf Macalin Amiin Baadiyow oo dowladihii ku meelgaarka xilal kala duwan oo wasiirro ka soo qabtay, Xuseen Xasan Cabdi Xuseen Kushub oo muddo ka badan 20 sano la shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay, Injineer Saalax wasiirkii hore ee howlaha guud, Ambassador Sayid Axmed safiirkii hore ee dalka Uganda, Ibraahim Macalin Nuur oo isaguna muddo ka badan 20 sano ka shaqeynayay arrimaha samafalka, iyo Sharif Xasan Sheikh Aadan oo ah madaxweynaha haatan waqtiga uu ka sii dhammaanayo. Waxaa xusid mudan in mid ka mid a musharaxiinta ay haween tahay, taasi oo ah Aamina Maxamed Mursal oo dowladdii ku meelgaarka Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa wasiirka haweenka ka soo noqotay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.